bamutwala awatali musango bamuyita mubbi ne bamuyita manya awatali nsonga abatamumanyi nga bavaayo baboogera ebijweteke naye kale yasirika bambi yayamanya amazima bamuvuma bingi ne bamukuba emigo yavaamu omusaayi yatunuulira maama we maliya mulaba nga tula okuzirika naye yakola kabiki yesu okinoonya tewali baakomerera yesu ne batekamu efujjo kabaka wa bakabaka yafa bwe make
mwana watuwonye omusango kati olwaleero wavudde magombo
mulukozi afulumye ntana kolona satiyo kolona kwa mesiyo yangu watu musinzo umutonzi
kolona kazi gada tisizere ate magombe kwesta buta yome vyo musango kunyo kwa tisinga wetwa yonona mukama kumase
oh,
kachani ya tusalira kumusango kolona kubalu yeta masuki
oh,
kolona satiyo kolona kwa mesiyo yangu
Ganya we yakabanga la jana na yakatonde yatonde kulune simu kakase yasobola kulemberwa abakumi bali bakuma kusisi na nyenyeta kaneriuka wacho we yayiwo musayi okutuonya na goloko kemba gombe Sukira mama
satiyo golola
golola golola
musizo
kare goloko ka
tugende tusinze
tugende
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 sabukunya kwa tusinga mama
musizo kachani
ya tusalira kwa
musa kachani
nano
masukira mama
satiyo
twetala la bala 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 benyi bezo kuyimo somulokozi la benduru ne mizira nga twebaza alina sente ne bilala bilete tumwebaze kale kulokoka Masukira Mazukira golole sante yota ay 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 ay
golotoka
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 chiwa nje wange netendi manager wange bakate wange bakana wange
salirende
tugende tugende nerobe
golotoka www.mp3ugandanmusic.com